Toyo Studio Tamani, kede kabaruji amen e fulfulde.
Kede kabaruji amen e fulfulde talatare joyi lewru desambre hitane 2023. Alisi se wonde nanci do ando kabaruji di kigen hande Mamadi Keita wonto boggi jande to. Kabaru o ka fewa e faham bali di chagal hipangol ngadangol fewde army leader amen di menaka. Yimbe le miliyariji jeddi woni ko wonde leji amen di le ngaloma hande onom politiri wede tongane wotere fedde Nations Unies jaltina do bete hande. Dossier de la semaine amen yaloma hande o anar bangal kuteje gondi e yuruku yuruku matite di de gollirde furoba fayato darani de hore mudum de yimbe le faa hew kanyum en ka jettiraki fe hunde bonde sakrabe hidibe don sembe kabaruji dum jogani on kikide hande bismillah modom hedaade dum kabar o kawana ko fifa hamma lamu menaka baldi tiagal ko army leader amen di gubal ngal noddirta AGS hippi kamudum em goto gollo hippangol ko latike sababu yimbe le hewbe le nokku o kulul ka ana mate faham le gite yimbe le fa hewi le ondo nokku le ondo wattu goto fu yimbe le egobe wure jonde mu em andara bukan fayato labizanga ana wondi fiwtude e gallore menaka dido nokku le didi kam en du terroriste be hippi kedum le nyala didi bettiide Mamadou Samasiko
alhali ndena guto minaka tun biltaki fa hande fayso larmi na jukti wadde lugaje le ngalura nde gilla ko hipngul wada ma do d'accord mabbe nyande alande hultam wide lumoji e kanyen sef singa di fuf uddama tiagal ko ardi be habitibe be humpiti beta ko kabaru gidali e madara jambara nde buitikele wuddu ngalura nde yimbe le hebe ciudike to mabbe tun buru fuf tiagal ko soifa be dugul bomboje nanama li badade ngalura nde no hulisiri yimbe le yogabe e on wattu goto o ngalura nde na jukti bismunde egube hultan wiide kuruji kewdi urudi andira bukan nati minaka bedo fuf dogi fitna le nokku o ana bedo yimbe le barnube nababe ciud dogotoro hultan wadun bottu modo jeunesse hanno do wadede hande bantinama sabu mudum
le wi neddo goto joodi do minaka mo yida inde mudum haalele nyaloma hande o ka nokku o ana le wi army leader amendi holti wiide galaji hewdi kanyum en do eggi warde le gallure nde be gondi faabede do yurule to yimbe le joodi be le on do nokku be koliti wiide be do terroriste en be bunni réseau nokku le yoga le minaka faabede ran faamu anni ko be bi anni ko o wi Mamadou Samasiko do festan sida sidibe
dad marfa mawda nanama bangal dagorgal mangal pade leedi mali dum wadi le kilometraji joyi bangi genni menaka bonlaaji kewdi matama bangi dagorgal mangal pade leedi mali o nokku yimbe barkana wa yaade tonno aran le watti joni tinde mi wawa kalde dat bonlaaji waduddi ngam hore mangal pade leedi mali be tan wa holutunde bonlaaji ko wada cagan imadraaji mangal pade leedi mali be hebi be liwi yimbe don be hite ben yoppi nokku o ngabe bonni réseau orange joni sabe fesu da noddan joni connexion wala suni wala ni wifi goto ana bangi dagorgal mangal pade tontan jama kabe tay réseau sédan yimbe fugu joodi le genné ander bukkan eggi yehi genné minaga fe goto wala ni genné deejra matama sédan handen
na pas vi det problème ma
sakrabe dibe andon may tuttur hakilaji modon fudo dido kabaruji do hel amen Facebook na do compte X mom no dirta no Twitter bal jonte didi tiagal ko armé leedi amen di wartiri kidal ele wi mudum gollirdi laamu leedi di ka ana wondi juinaade to seeda polisaabe faa to gendarme en kay protection civile en yuttikele nokku o gouverneur kesso odo an han yottaade le region o le nyalaade ngarode Mamadou Samasiko
kabaruji wiri ton holti wiide imadraji di puditi no hanri to kidal bitikaji lumoy di fuf uditam jawar mublaaji yimbe le na jukiti wadede le ngalurande ka non nokku jogaji na tacca wonande habitibe e kanye guldibe mabbe russien buru fuf le natirde ngalurande mobile fuf natata yaltata dabre jiba maadi yalla huntande hore kabaru denagule region o seda fuji holti wiide yimbe le fuddi yaade commissaire mu inoyde kalti mabbe ka non kala njaltibe don fadde larmi natude nokku o sali nodali lamkobe tawade fuf yimbe le tuddube region o be ardi general division el hadji agamu njottuke gaaw beta ko kanko gouverneur kesso o na doma tokidal ton e le ko warta ko
mobel goto urono lumo jala sago nabido bombo johod so fella altinere nay lewru decembre hitan 2023 dum wadi hakune dunde kanye garo ana le cercle bankas region bajangara donno mobel o kanye ekitito do dungol mobel o don apprenti mako o ka barmino no nawiri mobingel horedu boni sanne be nabamal doktoro bankas dido bomboje iretere choro lidi kayo hunde ko tampini sanne yimbe bele dido datin adadu yimbe le lidi ni yottike miliyariji jetti bingel adama nom holitiri wede fedde non hultiri wiide tongani wotere de fedde Nations Unies yaltini dum wonne UNFPA dero fedde ka huliti wiide dum yo wakkati juude kana ko be leedi ni yewde hono waawi nawtorade yimbelle adadu be yimbelle be de heewri leedi mudum di faa yewu hudu woni gidali kanye en waawi nawtorade dum bangal yirwere leedi ni fa bedro den faamu anni ko kuma fikkita hebani am do hendo fashion sita sidibe modu samaseku
le nu talgru hollitanu to fedde noddirtene UNFPA be holliti wi jamaren ana wonde heewde li adunaaru watti joni lewi horejo ne fedde docteur Cheikh Kader Mbay o holliti wi dabir ana hani fiede yalla jamaren an heba faabede soni leede yogaaji holliti wi heegon jamaare le adunaa torra mudum sattan lewi horejo ne fedde heegol jamaren ana wa nafude leedi mallin yalla huntina hore docteur Seko Amadou Traoré kanyon directeur national de la population lewi nu talgru hollitanu to fedde noddirtene UNFPA le yimbe taton fu didon ana wuri nukujele adnaru to bengum attaken sanne
yuruku ye hune matiten sanne le gullirdi di ngala e jea lamu o fayeto gullirdi jea ngondi e jea lamu e hore imadraji mawdi ana wondi wadere euro to bare kewde fayeto kana ko be lindi hore yala dido gulliji ka ana heba ngutude tawi arandene yuruku wom yuruku goddo dum gondo hakkune yimbe mo yimbe faahi ka fu jatoraki hunde do woni warde faamu ina hunde mudum nokkudu service public faana hono to service darani do hore mudum hokka dum seeda haa maani nangu dum gada cugu atena do cugu goro hodo fu saabi odo yuruku ana hakkune yimbe hodum fu sariya le leedi amende holiti bangal mudum fa keben faamtaare anni ko adama amadou haydara hebanen do hendo festan sita sidibe modu samaseku
yurku ka ko sifaji didi lewi kanko Ibrahima Ben Mamanta goto andu kabar sariyaaji
tit corruption active
ana wodi sifaji bu mo gollo jaati ndardata neddo ngardo nokumako yobudi kalsi yalla hajma ko no bilto sifa goddo njibudun yo wattumo kessindin do golle mo huntale service wonko yobani fonctionnaire o yara golle mako na yawa
pour un service
le leedi mallin yoga holliti ton a wala neddo jo semme ana tiidi heba hore du sabi hanne sokku heewi mebbe ana biso yibbe yogabe so heba hore
yo waga jatti de ngadondira ne amunyaaji burfu fakunde jiraabe sarabe e sakiraabe me di nonno nangede sabi vignette wana yobbi temedi yalla dum bilto min dun mi meedi yobude umnyere yalla 41 lam umnyere siki wala yo sifa njibu non
gabbe tawede fu yurku ko hunde wotere ko hadali saraji leedi mali misal tum mode temdere e nogay e tel nogay tati politi dum Ibrahima Ben Mamanta goto andu kabar sariyaaji
e la peine de la
djidi na yobbi do sifa bonandaaji di so fonctionnaire non jomun jukete ewde dubi joyi dubi sappo sudu kaso so golono hore mudum yo dubi didi yari dubi joyi
ko nari bangal kebal yurka ko ana wadda kutiji kewdi le mudum le wi kango Abdul Karim Jamteni goto andu kabar keban o holliti wiso yurka ko hebi semme ana wadda torra satu sande du kabar ji keban
le ngol pourto maliki
al qadar talka kule mali yo hakunde chaban nay e chaban joyi le temdere bangal jamarande jibu jawdu ne be don tan talka ko jamarande yimbe ngada honni andana kabar mudum number on ya fufa mo no yade nambraji tusko di min gata di ko buri hewde yo jamarande di ngade dum tateji di fuf
parce que elle est à tous les niveaux
walle darnina habre yurku kawle leedi mallin politi kay metta ma sanne cagan ko mati fa hannen yurku kaw ko ana wonde hebde semme le leedi lewi amir ne fadde Moussa Touré on tewtra jamare tinno heba haqile
do golleji dim kani ngoytade non kay mi kaboto di nyande fuf bi ndarata yimbe le yo salade waddi namara madun be ngoyto kala sifaji mudum sunu dum tawraka en boyan di do sifaji di
ciagan ima daraji mod warade fu yalla yurku ana accele leedi manni fa handen ko kabar ana mata tatte di fu
sakrabe dibe ando bomi kaddata e kabaruji amen di kikide hande ga hono no andir don fande fe nokku do e sera yotira amen dana wodi wassalam
gattono ko e modon hakkilo nyaaw jonte noddirteedo dengo o ana wodi le Mali himbe hewbe taggita wiyede o nangi le leedi meden di Ousmane Touré nyaawdo cantanaado holti en hono o nyaaw wori
nyaaw dengo o nangi kam fuddiral nawalla caldi nawalla hore metti bernde sifa tempere momde e ko nande mudum ka non nawalla caldi wota fuf tampide joom
absolument partout de la tête aux pieds
nyaaw jonte denga hana yebede sawrugol makko lawtan wattade fa cantineda woni ko holti wiide Touré
seneni empaluk
yo gonga ungu sambinta odo nyaaw ka mo walda fi e jonte pali ma jonte goddo yo nyaaw denga mo hana fi yebede no mo satiri bonondani ndenno tinu den yewtiyade odo nyaaw le ciudi dotoro yalla hakilaji amen nambalto
non do yo kabaru iwrando no sijo tamani e faabo nirbe mudum
ministere kumani do cellal kanyu e hinna yurmen
le leede amen di nyaw sida o rewbe le kamin be le leede amen di ka fu fandi ka fu goto ka ana sawi dum don sabi so fedene mi nodirta ho conseil national de lutte contre le sida ka holiti weeda imar so yotolo chuddu go toroji difa yewto hore mudum wakati so kamin tan way latal sababu warende inna o kan suka ofu magazine amen toutes les femmes du mali nyalo hande o do majum woni fatumata ko jolandi ni dum kanko e kejabe amen gombe le kreduji de anni ko mi sita sida men pewne do hem kirejan debbo ana wawi waytidde nyaw sida o e suka mudum wakati no hamili wakati no baynata nadu wakati no muyninta dum dun sabi so rewbe ana hani yahande hore mu em yawtoyo de cuudi dogotoroji di bangal nyaw sida o wakati no hamili dum nafa mudum ana mawni san fa suka o kan inna o hore fu heba renere iude rabagol nyaw sida o nam holitiri wiide kanko docteur mamadou koulibaly o goto e yimbe le kumani be nyaw sida o be su dogotoral bankasto
e si le test
revenait som yewi debbo somi tawi jom ana sawi nyaw sida nyongon mudum mereno gadu yata cegan imma daraje kewdi sabe ƴewan jom yidan jom ko natto sabe pati suko wat rima on rimide ngon nyaw ma pati o nyaw hewta jom suudu makko
encore moins son enfant
hitan hikka holta ma wiide wayta gol nyaw sida o iude inna warde e suka le temdere fu chapantati tati fa ko yowi woni ko mata yoroso le wi docteur Boubacar Bacili ardido doktoro em le sur doktoro ore yorosoto rewbe ngarobe yawtade hore mu em wakati no hamili ana waje ana kokke chafaji nyaw sida o du mermere
2022
leitan 2022 wartande nyolman handen le rewbe jion ko jippina fe goto mebbe biddo mudun sojjaaki watti fuso rewbe natiga hamilbe bede warabe yewe doktoroje de bede hani jukkude sariyaji pesagol watti hamilaku fottade yewde hot yalla nyaw sida ne mebbe namana mebbe sabe golleji mudun mer tan wadde tele cuddo doktoroje fu
le lindi e gal mudum fu ko yottoto rewbelle ujinaji temede joyom kamin be woni yewtabe bangal nyaw sida o holtama wiide le omdo adadu le tembere fu ko to kanyum ka nyaw sida o yama mudum nam holitiri wiide Ousmane Traoré o goto ele fedde gundo wadde imma daraji fa haba nyaw sida o le lidi amendi
on a une estimation
rewbe hamilbe le hitane 2020 an yahe rewbe million goto e ujinaji temdere rewbe warbe doktoro hollito watti hamla kumen an yahona yimbe ujinaji temede joy e yare ujinaji temede mer joy e chafandi joy le hitane sa yew dum at le temdere fu do hewte go fa handen
5%
rewbelle be nyaw sida woni mu em ana yati dalaji kewdi bangal hebugol chafaje mawde nafude dum em hono no holitiri wiide kanko madam Mariam Touré ardido walde yimbe le ngurdube nyaw sida o le lidi amendi
nous avons
mati rewbe ko hewi jabta warde tesade le watti joon tagal mudum torra goto to kase fespe rewbe sa nyaw sida su pesgen e won jabi mebbe ana ti jamar ko hewmu do handen tisa be yimbe le
son vivant avec le VIH
fadere be nodirta onu sida holiti wede ana wada imma daraji fa faabo rewbele be nyaw sida o yaa mu en nam holitiri wede kanko docteur Bassirou Diallo o goto ele dedo fedde
nous avons
mais fabrique leddi malni sanne le golleji habgol nyaw sidon misal mudun jati rewba hamle ko heewi heeba ma sanne tiagal mudun me woni bale yogaje kasin ku nodirta e rema fotade walde yimbe sawbe nyaw sida bede walde mu en mede golle be fu mede golleji heewdi ku naari bangal nyon fotale chugalo mebbe du e neddo fu mo nyaw sida mata mudun
personne vivant avec le VIH
donc andan be kabaruji bilil e chellal ka holiti wede warde so yawto fa anda so tawi nyaw sida o ana sawi dun nadu sawai dum tan way latal sababu rende rewbe kamin be kan sukabe mudun en dun sabi so be narda rewbe lebe wada imma daraji yottole chuddo gotoroji di fa yewa al hal mudum no wordi